mama, 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 mama. Santi, I go do this, you go do that.
Forever.
We go do this, we go do that.
Forever.
Baby, my sweetie, oh, I want you to know you're my honey, oh.
Shelly.
I love the way you do, the thing that you do make me feel alright. You are the superstar, pull into your collar, I'm your fan.
Girl, never mess with my life, cause I give you my word. I'll never break down your heart, Bambi Sembele, no.
Hakuna mwingine ni natamani kama wewe, girl.
Baby, songa karibu, nataka ni kuchukue kwa wazazi wangu.
Twende na mimi, darling.
Tukende yo mama, jabe.
Nataka tufunge ndoa.
Tukende yo mama, kudaleko.
Nipe mapenzi, baby.
Tukende yo mama, jabe.
Mubanji yo my darling.
Tukende yo mama, kudaleko.
Toba na wasi wasi, ntenjale na kutaka jawe kali. Usiwe na mawazo, nchenyonte na mkuruma sente diriwo. Njakula galafu, hene bate sampo. Kumete sente, mkusige nebi nusu gal.
Baby, my sweetie, oh, I want you to know you're my honey, oh. I love the way you do, the things you do make me feel alright. Oh, inengeli bambi chotunula, kura love you tambu sambalala. Buli renkula bangeno sambagala, kendonguli na yu nekawalakala. Boy, never mess with my life, cause I give you my word. I'll never break down your heart, sample and no.
Twende na mimi, darling.
Tukende yo mama, jabela. Tukende yo.
Nataka tufunge ndoa.
Tukende yo mama, kulaweka.
Nipe mapenzi, baby.
Tukende yo mama, jabela.
Mubanji yo my darling.
Tukende yo mama, kulaweka.
Wamilia usanyusa nguvo na kona sangala. Katikule mbera ngoberele. Jambu kanzikirire. Ngano muzanyo mweguli. Evya siri ya sitemi nyuma.
Jambu kangoberele. Jambu kanzikirire. Ngano muzanyo mweguli. Evya siri ya sitemi nyuma.
Katikule mbera ngoberele. Jambu kanzikirire. Ngano muzanyo mweguli. Ebya siri ya sitemi nyuma.